Remix, Dubai Mambo, Nali Katana, Vinci Kizzy, Lego, Sasarasi,
Nilani,
Nali Obiswai. Guess who's back with a brand new flow? Swag Sultani, Dubai Baba Yao. Rapping the city, I'm starting to shabba mua. Half beat to half beat, I'm done to tamua. Nani and a flow, Nani and a beat. Nani and a swag, Nani and a hit. Nani real deal, Nani King Kong. The mamba with the kids in a jana Nali. Pilka pilka na rhyme pa chica. Na shika chica la fem Nikita. Nikki pika ni chicken tika. Nipe visa sita nukta tisa. Dubai mamba yani NBA. Nime some ya rap yani NBA. Dem Nikim dunk ni NBA. Fat delay, call that triple A. Toto polo si nipe number.
Wezi lamba like ziri kitanda.
Rap si dumba, mistari mimba. Niki imba, imba ni mobimba na dimba. Bro!
Kincheki ebu wika, hizo ujapewa ebu shika. Ebu shika. Kincheki ebu wika, hizo ujapewa ebu shika. Ukincheki kwenye flow ni mefika. South Sea Soma Pirates kwenye speaker.
Cause you got me feeling.
Bado nice to vile vile. If kantai kantai ata Walai suwezi acha tema hata. Nikitra niligo nikata wakitia bidi. Bada wana tumia pen kuri wine CD. Vipi kwani vipi na nyini lo shoto. Kathen niko fiti na ni. Kani ngoma ni na flow basi beat ni gani. Kani gode ina spare basi hisi jani. Kaya yendo kabisa anaitwa nani. Jumi kama kendo Mr. Nani. Wana hepo utadhani mini ICC. Na vitu na watisha nazo TBT. Hindi rao kasi hit basi ni hit. Ina flow
Kincheki ebu wika, hizo ujapewa ebu shika. Ebu shika. Kincheki ebu wika, hizo ujapewa ebu shika. Ukincheki kwenye flow ni mefika. South Sea Soma Pirates kwenye speaker.
Cause you got me feeling.
Sauti hadi ni dayo. Katra shuko naija niko flao. My big fish shika kama thayo. Kini cheki cheki juu kaza kayo. Screw the best, I be the est in the eastern. I mean rise when I tell them I'm a isa. Rest in peace to the king when I mean now. Pika kila foki wala luna pilao. Miaka kujipika. Hot flow sana ban mabirika. Nari kwa mafando ya lika. Mindo sana mastana wazika. Na deliver kapita. Shansu biri sana kama visa. Ni ubiri club kanika kanisa. Pingu ni vunje ni kuse vingu la tisa.
Kincheki ebu wika. Hizo ujapewa ebu shika. Ebu shika. Kincheki ebu wika. Hizo ujapewa ebu shika. Ukincheki kwenye flow ni mefika. South Sea Soma Pirates kwenye speaker.
Cause you got me feeling.
Let go!